Safi and Basi Bambi Bambika Najusi Jale Ni Wazi Minsha Bambi Bambika Adi 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 Bambi Bambika Ka Bambi Bambika Adi Bambi Bambika Ka Bambi Bambika
Hey. Tukona mola tunajiachilia leo Bati yeti kiwafikie leo
Bambi Bambika Ka Bambi Bambika Adi Bambi Bambika Ka Bambi Bambika
hey. Karibu kwa ipati leo Tunauza imani bila mani leo Ametutoa mbali uyo Uliza kaswa tatuati leo
niko chupri kwa pori Mboka lazma, nitachapwa siwori Kwa dimanga, sozirudi ni ngori Chada sakwa, tuza meda si choki Na kachoki, nika kumki katuti Kani babi, amedai atacheza Kani guangi, nilazima chezewe Pewa pewa, saksuli wa perembwa
Bambi bambika, ka Bambi bambika Adi bambi bambika, ka Bambi bambika
hey. Tukona mola tunajiachilia leo Bati yeti kiwafikia leo
Adi 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 bambi bambika Ka bambi bambika
Nemucheki na konyagi kukanyagia Kamucheki na konyagi kukanyonga Uda kukacheki muda kakafisia E juzi suzia kamukazia E kanipedi neketanunda kupata Kani lady heri pesa kwa kibanda Nikidredi nizipande fertilizer Pikimedi kwa kinganya tukikata
Kani mboka bana staka ukota No kimbele mbele ustanka ukota Ka ni family na Dyson Dota Round ya stick tatu tatu kambota Penda stare sautare Wezi bagen stare Pumuli data boka ndo stare Mi bon stare Sinu asili kakam kusele
Rada safi ane base Bambi bambika Najusi jale Ni wazi minsha Bambi bambika Adi 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 bambi bambi Ka, ka, bambi bambika Adi bambi bambika Ka, bambi bambika
hey. Tukona mola tunajiachilia leo Bati yeti kiwafikia leo Everybody leo Kungu wa radio ni leo Leo Collab of the year ni leo Leo Kungu wa radio ni
Adi adi bambi bambika